chuma tunasukuma ndo vimekaza vyuma tuna nguruma si tumevuna so tumesaza nguna hatuna huruma tupendi ruma ndo ile kifadha chuna kama jiwe fatuma kwenye kiwalaza braza kaza tuna vimba piga kazi kama nguri shinda hata kaburi chimba usichague shuhuri bingwa vizinga sio vizuri watakuita chawa na watakuna wakinga kubebesha madawa na watakugawa na hauna pao
kujinga
saringa ukiwa na chako
ruksa
kinda ukiona tako si uko kidimbwi na una shilingi
vingi wa china wapo
so ukileta upimbi
itakuda kwako
ushindi
ndo iwe kanuni yako
muda mchache vitu ni vingi na pari ndo inaanzia hapo
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Wow,
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Monday to the hustle, but a Thursday. And me, you non-stop it. We hang out with my niggas on Friday. The bottom ones, I'm wishing about the Sunday. Then I go to the bowl, to the bowl, to the bowl, yeah, yeah, to the bowl. Then I go to the bowl, to the bowl.
Bartender.
You better stay on your lane, cause you a pretender. You a biter tender, so f*** off your agenda. And I lie, a kinda snitch bender. Pretty ender, but I still never surrender.
Weekend ndo himesha fika na tulicha hustle. Wiki zima, tumejitanga na tuna vijita. Tuna kuda jacho mpaka tunazima. Tuna pagi lia moyo. Yule bebe yuko loyo. Namesha waka tarudisha chenchi sasa kaka faster. Mwite tole.
For Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday,
wow.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
Monday to the hustle, but a Thursday. And me, get non-stop it. We hang out with my niggas on Friday. The bottom ones, I'm wishing about the Sunday. Then I go to the bowl, to the bowl.
Oh,